Mami ni medata na yo busy body. Kiuno chako nyuma matikiti maji.
Awo!
Nikikuona naisi kama nimepigwa radi. Natapatapa kama vile mpa maji. Umeninasa kaulimbo, umeniteka kimtindo. Na wala huna maskendo, nitakulinda ka komando.
Najijua nikipenda naumia.
Oh, na 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 na.
Na nikipenda na napenda kwa hisia.
Anaga ma story story. Pretty girl shori shori.
My weapon, you're my weapon. My weapon, you're my weapon. My weapon, you're my weapon.
Wejembe mindo mpini, basi ni amini. Kisha tule amini, mapepe weka chini.
Oh, bulunji wange.
Basi show me love. Show me love, give me love.
Mama wabana bange.
Give me love. Show me love, give me love.
Kunyuma tugende.
Nalijua nikipenda naumia. Nikipenda na napenda kwa hisia.
Umeninasa kaulimbo, umeniteka kimtindo. Na wala huna maskendo, nitakulinda ka komando. Show me love, give me love.
Na 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 na.
Nikipenda na napenda kwa hisia.
Anaga ma story story. Pretty girl shori shori.
My weapon, you're my weapon. My weapon, you're my weapon. My weapon, you're my weapon.
Kwa hisia.